fajiri. Kinachoniuma mimi hao wahuni wamenitenga na niliyempenda, kuchonga chonga kwa kumeniponza, nyumbani napo sasa simoni tena. Oh my god, I need a chance, nataka nafasi nyingine, nipe nafasi nyingine, nataka nafasi nyingine. Kama si hirizi basi kuna mapenzi, navyo hisi nikikwacha ntachizi, naogopa msoto na nifanya nadharauliwa, nabaki na hurumiwa, wakakuchukua wakakupeleka mbali, marafiki wanafiki hawanijali, nishazama kwenye shimo la mapenzi na kukuacha na kana misiwezi. Nishazama kwenye shimo la mapenzi na kukuacha na kana misiwezi. Nishazoea ila sijasahau kuwa peke yangu ni mtihani. Kinachoniuma mimi hao wahuni wamenitenga na niliyempenda, kuchonga chonga kwa kumeniponza, nyumbani napo sasa simoni tena. Oh my god, I need a chance, nataka nafasi nyingine, nipe nafasi nyingine, nataka nafasi nyingine. Waliona wivu kutuwa na tunafry, wakabaki shy, nikichaka wanasema misify, na nikifunga tai wanasema najidai. Bila uenisha kosa raha, rudi nyumbani unondole karaha. Bila uenisha kosa raha, rudi nyumbani unondole karaha. Nikikumbuka mimi ninalia, kikumbuka baby ninalia, chonifanyia sikutarajia, chonifanyia sikutarajia, ona ninavyo kutegemea, ila we umeshapotea. Ona ninavyo kutegemea, ila we umeshapotea. Kinachoniuma mimi hawa wahuni wamenitenga na niliyempenda, kuchonga chonga kwa kumeniponza, nyumbani napo sasa simoni tena. Oh my god, I need a chance, nataka nafasi nyingine, nipe nafasi nyingine, nataka nafasi nyingine. Nikikumbuka mimi ninalia, kikumbuka baby ninalia, chonifanyia sikutarajia, chonifanyia sikutarajia. Kinachoniuma mimi hao wahuni wamenitenga na niliyempenda, kuchonga chonga kwa kumeniponza, nyumbani napo sasa simoni tena. Oh my god, I need a chance, nataka nafasi nyingine, nipe nafasi nyingine, nataka nafasi nyingine.